www.swagmusic.com.
Prince Boyd, Prince Boyd, Kani Atukondi, Kani Atukondi, Doria Pakawe.
Do you know it's my player production.
Prince Boyd, and this is for you, man. Yeah. This is for you.
Pasukuru weze gelo ozivika bu. Wenzo peze kamuli ya kali maklabu. Chongololo drama and AIDS na yenangu. Tenze cheva fana but mtima unatenga. Nenze fani wako modeling wenzo wina. Kupitirira na mamoma yapa Angelina. Mutima wenzo sungu nuka iwe nkakulanga. Mpako tulu kusa no kupanga chemu zanga. Manta fulu yoku uza mfuno nkale wanga. Wenze paji manti fulu nyama ya musanga. Soni nakuruza aasembe na kuuza. Ngati ninga igwile ntawi no ibweza. Ninga pange semu misiteki kaleza. Niku donzera pafupi elo no kuuza. Tenga kwanja yako unifake pachifuva. Umveleko mutima kanimbo upe imbila.
Baby, do you remember? Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the crazy guy.
Do
you remember? Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the funny guy. Nizira nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. Nizira nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. And I wanna be with you. I wanna be with you, and I wish that you knew.
Apati nakula elo manje na kupeza. Uone kamoshe na kumenzo wapenta. Gai wapa kaukali umu sokoneza. Nima imba nyimbo bantu bonse baniziwa. Swagi yeve siyo kambandine ni chitika. Manje uni uza ati uli na mwamuna. Ati nina chedwa uli manje na kamwana. Kuri iwe baby ni chimozi chenifuna. Shale kukutulu kusha olo unkani. Deku konka kuka paka iwe unsumine. Tukende pomu moto keisha kwa tomu kenge. Tune chipari kuchechi na kuchike. Now bibu na mchapu katolike chitenge. Ifyonji shive fya kutila iwe uli wandi. Sendo kuboko uvike pachifuwa chandi. Kumuti makuli akarwimbo
kubi. Baby, do you remember? Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the crazy guy.
Crazy
do you remember?
Guy.
Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the funny guy. Niziva nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. Niziva nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. And I wanna be with you. I wanna be with you. And I wish that you knew.
Una musika na mtima wanga ukuziva. Ukali ukufela, ukali umavendela. Nigwile kwanja tira ninge kawe tonse. Prince Boyd zina yozivika kwa.
Baby, do you remember? Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the crazy guy.
Do
you remember? Do you remember?
Oh, yeah.
It's me, the funny guy. Niziva nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. Niziva nikudala mami. Sunga kumbukile malavi. And I wanna be with you. I wanna be with you. And I wish that you knew.
You know it's my player production.
LGSwagmusic.com